Kitza Record Quality
Music.
Animo, animo, ci furo. Animo, animo, animo. Kila la unakuja, sula yako naiona kwenye jozi. Sikupingi kalori nae, weza kulisha waka kichizi. Kupenda uwakika, kamwe sitapiga na chini. Na kuita malaika, wendo chaguo la mimi. Wako sijiwezi, sijiwezi. Kalori na tena sisemi, sisemi. Mambo vima nikikupa kupa, utalewa lewa. Na nikikunyima, utauma uma.
Basi ni bebe,
bebe,
bebe, bebe, bebe. Mchumba haya tucheze,
cheze,
cheze, cheze, lumba. Basi ni bebe,
bebe,
bebe, bebe. Mchumba haya tucheze,
cheze,
cheze, cheze, lumba.
Sakata lumba, sakata lumba, sakata, sakata, sakata lumba, sakata lumba, sakata lumba. Kwako nisha zama, nisha waka, nisha hoza mimi, yani Kalolina. Sije ukaniacha mimi, kwako nitadata mimi, yani Kalolina. Inapindaga hapo bebe, unavonyonga bebe. Utamu na usikiaga mwenyewe, yani Kalolina. Shepo ya mind, mind, sije ukaniacha, minta china. Baby I don't lie, oh lie. Unavonipaga mina shine. Zaki jifuro biwani kikupa kupa.
Intaliwa liwa.
Nani kikunyima.
Weuta umwa umwa.
Basi ni bebe,
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 bebe, bebe. Mchumba haya tucheze,
tucheze,
cheze, cheze, lumba. Basi ni bebe,
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 bebe, bebe.
Mchumba haya tucheze,
cheze,
cheze, cheze, lumba.